baahi ba moqhoka ba na le kgwedi tse tharo ba soka ba fumana diakhaonto tsa bona tsa mmasepala, ga ba kgone go di patela, ga ba tsebelo tse gona ba kotota bokae, ntse ba salela morago diakhaontong. Godima ga mono mmasepala le ona o ntse o tlholaya go etsa di-payment tse dingwe tse e leng gore di botlhokwa, tse di shebaneng le ntshetsopele ya ditshebeletso jalo ka go amploka le sewerage, go lokisa di-water leak le go lokisa taba tsa dimetara. Go na kao fela go etsiwa ke taba ya cyber attack ya ICT e leng gore gale le teng ka gare go mmasepala, fela go sena nko e tswang le mina, ga ona progress go gang e e leng gore e teng go lokisa ICT e nana, ga e se gona ke gane. Ga tsebang gore e ya di-data ya go fitlhela April le mong sena e la fumanwa morago, mare ka morago mono mang le mang o ntse a ingwalela ipatlhela gore na go e tsala jwang. Re le mokgwa wa Democratic Alliance re ikemiseditse go lwantsha etsa bonnete ba gore mmasepala o lokisa tabe nana, gore re tla tsebe gore e collect-e revenue ya teng gantle, gore tšhelete ya mmasepala e dule gantle.